soo gaarahayo hadda waxaa ku xiray magaalada Aasaliga Magaraf dad 20 loo yeero la xiray hadda diidayay dadkaas waxa la leeyahay waxay taageerteen koonfurta dowladda taageerteen yihiin buuqa iyo fowdada naga daayo annagu dowladda koonfurta dowladda aan qaadanayna aan geeyan qaadanayna ma ogelin wax maxalli ah isteed oo gaar u istaagayo saddex degmaan hay ka badan saddex degmaan gaar u istaagay karaan sharciga aan raacnay dheer baa diidi fikir bay soo jeediyeen fikirkii ay soo jeediyeen shalay mashruucda u yeeray ninka madaxweynaha sheeganaya u yeeray ninka saalaga haysta maxaa la jiray ciidankan degan farq qaata degan buu yeeray maya ciidamada iyo booliska shalay u yeeray ceeb burday midka ciidanka haysto amar buu ku siiyay kuwaana soo xirxir kana markuba aan xirayo ku turay wiil waxaan wartaas ugu soo gaadayaa.